makerubin ama serafin ababazo ubukhulu bakho waze wangcwele nini mandla wonke umhlaba uyakuzwa namazulu ngokunja
Hallelujah,
Isilwane, Zabazan.